Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita to bogi jadaga fandu hala Mamadou Samassi ko jom wal sakrabe hedibe njolon ko be jabe lede kewde ane mabbe bibe leddi Mali nam to am Assamaka leddi Niger ardibe gudde ndedda ku ben ngonbe tonbe humpiti lede de be jia sifati Allahji mabbe gouvernement Mali hokki nyamduji yimbe le kasindinibe kanyen gartube kidal dokal ngal waddama yeso gouverneur region o bangal kan Cote d'Ivoire 2024 kikida ko Mali e Namibie pidan donc un ballon kabar bol holti wide men siki wala e jabugol leddi Mali ndi dingon semme kabar jamen hande beten alarbari noga e 9 janvier 2024 bismillah sakraw mbitobe hobe ana e mabbe jabe Mali donki yaltude to Assamaka leddi Niger e wi ardibe gulido ne da ku ben be do yimbe be na kasindini no yawiri nyamduji njamcini dam ciudi safareji e haybugul denno e be dardarli lami be lede de be jea fiide dabare hutugul mabbe sita sitibe wonko hebe ne gade faysango kanko e Ousmane e Oumar Wagalo
ko yaatimi o nyaay taton min be yaari ciagan leedi wongo fitna to leedi Algeri war jippi nokku noddirteedo Assamaka leedi Niger lebi kango chef Azizou goto e Amiren fedde APS genni Agadez o holliti be yimbe ande kedalaji sattudi
pendant le mois de
le lewru janvier ko yaati yimbe ne ujunere be temere jenoome chapan en jago en jago yom kanyen dibba iwde leedi Algeri be beedi kidule yimbe le nyaay taton gom e le nokku noddirteedo Assamaka nyalawma hande no
Assamaka
lebi kango Ousmane Diarra Amir fedde noddirteen Association malin des esprits ko holliti wi lam a han fili dabireji hone malin ko won belle o jama an heba nade leedi men
nous sommes bel et bien
andini jati be do sukabe yimbe le Niger an li hen kanyo wobbe kasen ebe nokku no dirte do Assamaka arlit kanyo Agadez ebe jogiti Allahji mawdi ne lo ma hande no ebe kaja udli e do nokku le faabe gartale galluje mawde na nyame na bamako ko buri hewde ma
fuu la plupart c'est des jeunes
li fa hanen fedde AMU fandene ngol firgol hebinede jogala jamar a han famintinede do tedlaaji mudun
faande bangal mbitobe ben ko warta chabanta ton jokol be ben janginama kenyen ben nyande noga didi janvier kabaru golle denno landi dun woni nokku bismugol dumgitibe gombe to ben lojabe gondo to kaytun non landi ben golleji di yo bangal semingo golle nem faaba be do gollobe be do pudbe golle fay boyal be yalla be kinno golleji mabbe no haniri denno mi gotta dun yaade ciagal leede de don golleji kewdudun sarta e le garuji di
Sidio Tamani yo projet fondation Hirondelle do Mali do mo faaba mudun ittira leede gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kanyum Union européenne et coopération espagnole
do indi lamido transition au gouverneur général ben kidal général division elas gamu toti nyamduji ben yimbele kasindini be ben ngartube to kidal to denno dum wadi ben ngalgal dokal wadi hele ko nokku gouverneur o jati to kidal to wadi yeso ardibe hejabe lamu e kanyen ngonbe le ngalurende ngal do dokal nyamduji kasdi yo ben yalla butiti tellaji de wonno do be do yimbe le gonbe le sahal le din di buru fufuto kidal tun
journal kan on wa hebde kabaruji sijo tamani fiudan di to kantun
kida ko won ko leedi Mali ben memondirta e Namibie ben maccio wattu 17h to latir de pouk ben Laurent Poukou San Pedro den yelan bedro famu bangal odo maccio kanko zamugo ngudo abi jamako ben ker fastango Oumar Wagalo
arande fourni Mali warta hawrde latobe premier le gubal F gal do Maroc ardi wattu joni o an jogi tobbe nay jokkindiri RDC Congo Tanzanie Kenya e Zambie so Mali latiki premier le gubal mudo gal hawrayan e deuxième gubal D wombe boke nyaloma handen o le gubal D gal Angola ardi an jokkindirton e Burkina Faso Algérie won tatoba Mauritanie won nayoba so Mali latiki premier gubal E gal warta nokku mudun korgo do futno pide de le odo nokku dudum faabo tobe sanne bidde dum wadda mali sanne mali ko be kewbe antondu non wori du so be ngari bokke le sa halidi kudwar don dubbe taw mali ko be kewbe pabo tobe be korgo kanye bamako dum burta kiloji temede joyi e chapande joyi ana le kerul hakkune mali e kudwar hewbe mali ko be fan ba yottiya ton fa pabo yo jaga bule mali de dum ko zamogo hebini Abidjan Sidio Tamani
fange mbiyen fande bangal ngal do kawtal mbiyen malika ni nambi kanko ikintino dun Eric Sigouchel wonko men mimi hala mudun kenyan den no dun wadi yeso zam goto kurogo ton kedda fastango sita sribe.
Il y a 3 points en jeu.
Fana de pire banok ma warta wada yo hebde horata gidinama tawara arano men lalnikin do kulleji kewdi sami wiiti honen ma han pire watti waro min jaati mi technique sedan gubal fiya ngam ballo leedi namibi mi andina be pire sa watti joni fiobe tambe fo anan lalni ben lalni ben welti du sanne me won titala sedan sabi fiwa min noddeto Moussa Doumbion kanko o jonta do sedan hande on wondi e bamde chafaje gaddo e tawede fo hadde jamar fo anan jotti mi etti ko samtandu jaati equipe namibi on moji sanne hono equipe ngaji kedane fo misal Afrique du Sud ka Tunisie men dum de wondi en lannade yalla heba semme le kedan pire warande wadede
de compétition
kanko duga dunke kabar ballon sulem bobu suleman bobu tunkara holti wede kaw leedi malli latto sababu ben jagabulem be memondira e ben equipe pomdo e leko warta ko den bangal 8e de finale do hanni dun intal ak bilal ke danfostango sita sribe
qualification leedi mali yoki wada ma timmi fesbe fiye ballon hakkun kambe maroc nebe moyrino minke mide wa halde be ban natade tatbo sabbe won toppe ne timmi do yo hunne mawne ko leedi mali han tewde hannen le fiire mudo sagtrere be tinna tam heba wone yona nato sabe be waabe pira e didbo matatbo pul goddo soni wala dun ko noddere 8e de finale mali ge yottaton fesne fiire ballon hakkun kambe kal leedi maroc e sami hen ga se natke tatbo le gubal medanga an wattide sedan sabdu an nato sabe enen ka e gubal gongal arandre mu en ma didbe mu en kawrin so ne wala dun so en natiken arandere le gubal medenga enen ka tatbo ma didbo gube yogaje han pirde do yo hono mawne le pirde meden sakterano en nato arandere tan yalla paten heba fiden e arandere gube keddande
tiagal ko kodowari wasife yeso guiné équatorial bangal ben baddi nay e kowal supporter heba cifuke buri fufu jabe leedi kodowari gonbe le mali denno be jodi to tumbutu sikasu kajolo segu e bamako denno keddana ko be kali do fostango Omar Galo
4-0 c'est pas normal
hana wadde 4-0 yalta ki sanne fi lati fu minen kan min jukiti to yambereji bi be kanon accude odo yaagi fu heba be kenyen be mettini berdam sanne yewte yanon entourneur kan mi federation fu hani imini redde ton min mi jondiraki de do pide fu kayu dun ballon non fu an wawi watade sa hawa ma wattu joni o le ko warta ko ad wawi hawde non ballon wodi min yimbe leedi ko dar min be bay hawde le ko warta ko kase barata chaldi amen fi gubangal e moyano ka wattu joni leedel de fu an poti do pide
ball maintenant en football
bien kenyan bangal pide tato berde murtani ben fi alangeri gotil e ko wala angola ben fi code burkina didi e ko den no fahande e do pide de ben gambi wasi yeso cameroun baddi tati e didi kan senegal e guinee ndu no mondiri den so ngol habi didi e ko wala don no dum yo be senegal be woni gondi lion tiranga fande le kabar imbian kan bangal mistade kan jabi didi hande man kabaru Thomas Sonko no gadje gumben equipe Cameroun na police le di mali nangi non wattu kan 2002 ko sabo won won ko wonti non ele nokuji yogaji bangal demi final hakuni mabbe mali kadanna bangal mudon ko fashitango Umar Wagalo
eruji tati ko haddo match o fuddude hakkunde mali kany e cameroun yimbe an kewno pep stade 26 mars den kanko entraîneur allemand gondude leedi cameroun noddirtedo winfried safer kany gardien kiddo mo cameroun noddirte thomas kono jalti le versier nati le terrain o on wakkati fu police ngabe ngari pilibe kanko gardien thomas kono o faabe kabbi mo jaati hollati sababu mudun wonnobe tombe kay kolliti wide yo talkibe jogino wobbe anton du kolliti di rewandu jaati be kirsi be anni fa ben gattay le terrain o dum gonga na dum pene fa handen kabaru o labay
saka be tokkatan kabaru jom hande mi ci don dawa satu dum tade bangal jamu 3320 ma onje hi do application ju tamani do play store do ser yotere mel magazine
gattono koy modon hakkilo nyaaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiade onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaawdo cantanaado holti en hono o nyaaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral nawal chaldi nawal hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudum ka non nawal chaldi ko to fuf tampide djom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaaw jonte denga hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantaneda woni cultivide touré
ce n'est ni un palu
yum gonga un gu sombinta odo nyaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yu nyaw deng bo hana fi yebede no mo satiri bonondani denno tino den ewtuade odo nyaw le ciudi dotor yalla hakilaji amen nambalto
pour nous rassurer
non do yo kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministère kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
men magazi meden robe handana yuddu imadraji robe kirduji den leedi ndi bangal dangol lumuji non cellaji dibi jogi bendu kaydun kebal golle o kanko fatmata kujo hejaban yogabe wonku hebane kede festango min e sita sidwe yo en nyallejo nangul lumo tosa isguyo kala altinere robe dido nukuji di hujanna darnude lumo ebi mabbe sabi dido lumoji di be darani am sadaji mabbe kewdi
juma si ami bo masina kana
mi geni masna do mi ala fu mi wara mi wala on nukku mi waraga lumo fu altinere tratare sume brifto mi hota mi soran liddi nukku ami marno ciottaga nangal golla naftan sanne yoga ana mila me yimbe lubbe yoga ana mila me yimbe bombe mi min yal lumo sewu kay lumo kono dimini hono cefaje de dina woji ko enna wala ciottami mede heba seeda hen mi gen dugabu jomi mede ciotta bananku mede heba hen hunde ana fora dub sappo e joyi mede wada ngal gollam mena kadleji ma ciottata mena rewbe ben mede faabo wobe amen bamne musa kadi galle
ciow mana dodi am soobi don don fora kan ka dafa
to masna ton dun de wudule ndi rewbe na kinni dido lumoji de o hultibe wide beedaadi cellaaji do dati di saatu kambe worbe mabbe pamondirta ka wobbe kay ngala de do ciadele de
ne bo masina kolon
mi kolongo law masna jomi jago ana heeti dalaji sanne sabi sa moji sa kwi sagor bi da hotan gure taw nuku jengi watti fu jo sultan ana mette sabe dum gamede nyaagoma o yafo amen mede dawa yaade lumoji lumoji watti a taw luma wela san sa moy dum mobilaji am ana bonan lawol son wala ni na be tinido son wala dum debbo hosnaado wa wadde jaagu mimine darna luma konna luma masna luma duga bugu fu mi hebe torra fe gotan mi de wada ngal gollam na moyru mu fu mi luma boli bana jahammi tegal mu mi yal luma konna kay goni pe mobilaji ma jaata tan nukuje ganyol man handen mi himmi soni hoda
fogana ko neere taksis hayere
be do rewbe dawbe be ko buri hewde nan nyinge bangal jamarande ka an wudi jottibe sanne be do rewbe daribe kinibe imadraji nyande fuf
mobile be sekal
mobe an wa samude amen jamandu yibe bom an wa hippat amen lawol gaddo tawet fu gollal fe tedda laaji mudum rewbe wadobe jaagoji ben tedda satude sanne gaddo tawet ben faabo galleji mabbe ko sabi so ben fetet di golleji fa hannen min jemmit andi do gollal ko jogi nafa sabi so hebi hunne galleta e baddi mabbe wurunta sabi nyol man hannen le leddi mallen goro tan wawa darrade e musa gaji galle e rewbe to sabi so rewbe ko hee hannen ana darra ki sagoruji
salimata mayga yo julajo debbo to tumbututon hebi rentide kabaru lumoji di e huncangol hore golle le galle
debbo ana wawa wadde jaago jaati du ana buri wadde kulleji bonnandi dima ko neddo be wadde darna sagoruji fuk be muyi ko bottide tan fandan ma jaade lallo da tan men heba tidalaji sanne sabi samoji mobilaji ame ana bonan lawol watti du mede boodo labi den tam yotta den ko itome miliyade men tampa sanne men muyanti o tidal na fu mi do tewde jawdi muyan tampere
alwaji mbarama fara
be do robe be pam jati vide golle pankor wala dana be politi hinade nangul lumuji di sabi yirewere kureji mabbe dum do timminta yotre meden robe mali hande mo heban en fatmata kujo yo enji yontre warore